aynu ku bilownay dowladda Mareykanka ayaa digniin u dirtay mas-uuliyiinta dowladaha Itoobiya iyo Eritrea inay wajihi doonaan cunaqabateyno dheeraad ah oo uu Mareykanku ku soo rogo. Cunaqabateynahaasi oo ay ku jiraan xeerka sharci ee madaxweynaha Mareykanka uu ogolaanayo inuu dul dhigo cunaqabateyn dhaqaale iyo mid dhinaca safarada ah madaxda shisheeye ee lugta ku yeesha xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha iyo musuqmaasuqa. Wariyaha C O A Sydney Sin ayaa warbixintan inooga diyaarisay arrimahaasi, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Colaadda gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa muddo hadda ku siman 6 bilood u dhexeysa militariga dowladda Ethiopia iyo Eritrea oo dhinac ah iyo xoogaga jabhadda Tigrayda ee loo soo gaabiyo TPLF. Dagaalada ka jira gobolkaas ayaa la tagay nolosha kumanaan qof. 2 milyan oo qof ayay colaaddu ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan, 2 milyan oo kalena hadda waxay wajahayaan macluul. Gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha senatka Mareykanka Bob Menendez ayaa Khamiistii shalay sheegay inuu xaalka gobolka Tigray hadda shabaho xasuuqii ka dhacay Darfur.
All sides are guilty of abuses, but the fragmentary reporting we have indicates that Ethiopian, Eritrean and allied militia have
dhammaan dhinacyada waa dembiilayaal sameeyey xadgudubyo, laakiin warbixinadan aanan dhammaystirnayn ee aan hayna ayaa tilmaamaya in Itoobiyaanka, Eritreyaanka iyo maleeshiyaadka isbahaystay mas-uul ka yihiin beegsiga dadka rayidka ah oo ay u beegsadaan si aan taxadar lahayn iyo xumaan badan. Waxay u muuqataa inaan goobjoog u nahay dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada.
We appear to be witnessing war crimes and crimes against humanity.
Xilli ay rabshadaha iyo dhibaatada bini'aadamnimo kasii darayaan ayuu Menendez iyo mudanayaasha kale ay ugu baaqeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gabagabayso dib u eegista ay ku sameynayso suurtagalnimada in waxa ka dhacay gobolka Tigray ay yihiin dembiyo dagaal. Aragtidaasi waxaa isna qaba Senator Jim Risch oo ka mid ah mudanayaasha darajada sare ee golaha Senatka. Xildhibaankan ayaa sheegay in adduunyadu ay hadda daawanayso muuqaal u eg wixii ka dhacay Darfur iyo Rwanda.
Mareykanka iyo xulufadiisa waa inay sii wadaan si isbeddel u yimaado, waana inay si dhaqsaha u sameeyaan iyadoo aysan jirin faragelin diblomaasiyadeed sida dhiirigelin, ka qaybgal iyo inay la hadasho Ethiopia iyo Eritrea iyadoo u maraysa ficil gacan ka hadal ah.
Wararka ku saabsan kursi wadareedka loo geysto dumarka iyo gabdhaha Tigrayda ayaa ah mid aad u baahsan. Halkan waa xarun ammaan ah oo ku taalla magaalada Maqale, waxaa lagu daryeelaa oo xirfado cusubna lagu baraa dumarka lagula kacay xadgudubyada. Sara Charles oo ka tirsan hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ayaa golaha senatka uga sheekaysay naxariis darradii ay ku soo aragtay gobolka Tigray.
The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but a systematic attempt to dismantle society.
Warbixintu ma aha oo kaliya inay ka hadasho dhacdooyinka baahsan ee kufsiga iyo xadgudubyada kale ee ku salaysan jinsiga ee ka dhanka haweenka, laakiin waxaa kaloo jira isku day qorshaysan oo lagu doonayo in lagu kala jaro bulshada lana burburiyo qoysaska. Qaar ka mid ah dambiilayaasha ayaa beegsanaya xaasaska wadaadada, ku faraxumeynaya haweenka qoysaskooda hortood, ama adeegsanaya heer rabshad oo naxariis darro ah oo haweenka dhaawacyo halis ah lagu gaarsiinayo xubnaha jirkooda.
Robert Gobage oo ah sihaayaha ku-xigeenka xafiiska xafiiska arrimaha Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in Ethiopia ay ku jirto marxalad kala guur ah oo haddii aysan dariiqa bedelin ay wajihi doonto tallaabooyin ah in lagu soo rogo cunuqabateynta Magnitsky, taasoo ay ku jiraan xayiraado hanti iyo in loo diido in Mareykanka ay soo galaan kuwa ku xadgudbay xuquuqda aadanaha.
Ethiopia is at a turning point. The government's response of mass arrests, media restrictions, human rights violations.
Ethiopia waxa ay maraysaa xaalad kala guur ah. Jawaabta dowladda ee xarig wadareedyada, xayiraadaha warbaahinta, xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo hoos u dhaca ku yimid boosaska siyaasadeed waxay sii hurinaysaa loolanka u dhexeeya bulshada dhexdeeda, waxayna khatar gelinaysaa doorashooyinka qaran ee hadda la qorsheeyey
21.
Saraakiisha dowladda Ethiopia ayaa ka hor yimid eedo badan oo loo soo jeediyey oo ku saabsanaa arrimaha dhanka xuquuqda aadanaha iyo hay-adaha gargaarka. Ethiopia waxa ay sheegtay in dadka ugu badan ee lagu dilay Tigray ay yihiin dhinacyada dagaalamay oo aanay rajid ahayn. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ethiopia ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu faragelin ku hayo arrimaheeda gudaha, waxaana ay ku hanjabtay in ay dib u qiimeyn ku samayn doonto xiriirka ay la leedahay Washington haddii ay sii socdaan munaqabateynta dhanka amniga.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintii wariyaha VOA Sydney Sale ay noo diyaarisay inoo soo jeedinayay.